www.radiomedia.com.
DJ Kuboy.
Uchovu wa siku nzima, nafsi nataka nipongeze, tumwagirie mtima wauni wangu jisogeze. Shogoloza unga unga mwanangu upendeze, ukitongoza funga munda mtoto kamkoreze.
DJ to boy 255.
DJ to boy 255.
Naona nazeka sasa, nana mengi majuku. Kendekeza nasa, kesho ntaja jilau. Sije juta linacha, mana stare nisu. Minataka kuacha. Kama kulewa, shalewa sana. nimechalewa sana kama mitungi shakunywa sana shakunywa sana kama gambe shapiga sana shapiga sana nasema kulewa shalewa sana si minataka niache pombe minaacha pombe wanangu naacha bia
mambo mbaya
minaacha ila muje tulewe leo mwisho leo leo mwisho leo leo mwisho
mimi nilikuwa najua
leo
atutoboi
leo mwisho
mimi nilijua
leo
ulisikia wa
garama stare garama stare garama stare garama stare
kuvuta miadarati kila siku kumota shisha mate ifati nanesi mixa koka weekend kwenye mapati kuruka majoka acha mami sitaki mwenzenu nimechoka kama kidimbwe shakwenda sana shakwenda sana kitamba cheupe shakwenda sana shakwenda sana
jingomedia.com
Stare ni gara mama. Asa mbona unaka
kaina mainuka inuka inuka ino asambona umeka 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 ina mainuka inuka inuka
wedi mama ainuka ainama ainama inuka ainama ainuka ainama ainama inuka bona ma hamba buza manje sizipindula bona ma hamba buza manje sizipindula.
Vipi umekuja klabu na umeka kinyonge umejinamia
Juma, nice Juma.
Kama unyu ulabu, agiza taka soda kakuzukia
Juma, nice Juma. Harmonize it, it's Juma.
Shida mikosi na tabu, kila liepo hai anaibiti
Juma, oh it's Juma, just gas.
We dada, nyonga wakune bibabu na mita utawadangia hey, ito kiuno kakupa mamama waonyesho na votingisha nyamama hey, na mabisho acho ni kushikata mama tumia pesa stare ni gara mama hey, asa mbona unaka 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 inama inuka inuka inuka.
DJ to boy 255.
Well easy. Easy.
Aliumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Aliumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama. Utachukia ndugu, marafiki ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama. Na nidonda sugu, halitibiki ukisha zama. Una mwamini, na kudhani ndugu yako. Kumbe kijini, ndio baby wa baby wako.
Mapenzi, yataniua. Bora nitafute pesa, nyaze visha uwa.
Miwe hapi na
mahaba, yataniua. Tafute pesa nianze jishauma. Kizipata ni
mitungi, 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 mitungi.
Telepati na macho maji, aje muziki mango maji, vya Arusha nta vicho maji, aje
watagomaze.
Telepati na macho maji, aje muziki mango maji, vya Arusha nta vicho. Nipita na kila mtu adibe, 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 adibe.
Yingamania.com.
Sijali, sijali, nani kupitendi maisha siwezi, naipenda tabia ya.
Gringomedia.com
DJ True Boy. Mambo Mbaya.
mingomedia.com.
Mambo Mbaya.
Nikupe au niko honge au niko posti au nikupe au chumpa unataka nini chumpa roho nataka nini roho chumpa unataka nini chumpa roho nataka nini roho.
Boy 255.
Yeah. Kucha.
Boy to
Mambumbaya.
Yingamedia.com
DJ True Boy.